afune kizibu anyiga olusayomba wabako kyetaaga era saba Katonda gabalera kuwadde ate nkeero saba birala nenkeera kuwadde ero sigalo saba birala amazima wetaagayo ku budde obwebaza Katonda mu butuufu twetaagayo akadde akebaza omutonzi ebaza Katonda ebyange bya Katonda Katonda bingi byatutalisa ffe yeah. Omutonzi bingi byakuwadde ggwe yeah, yeah. Olina ensonga y'okumwebaza nange nina ensonga y'okumwebaza so better look up and thanking cause God is able ebaza Katonda ebyange bya Katonda